take a sip.
Aringa chibonu,
atiri zongo anakamba.